CKMusicPromos.com.
Waliba pumula vuno munto watemo mpuira popa chale kumfusha kwa limbi wabafia mula vweka ili aso. Ukwambo kule imona kapubai. Ukwambo kule imona vekwa tawa kwa tukwa kulororo kwa kuyamuli ila style wai. Love na yena sometimes.
Yeah. Yango.
I know kwa linshiku waleti baby. Kula foya ni nilion semu pepi. I don't know na musanga umbi maybe. Jebanji shibe ni gafwana BP. You used to say you love me tunga na ti babe I love you. I used to put none babe above you. Aponsha sini lion sena ti I love you. Jebanga na ipwa majuru nfosu. Kwa stepo chali tefo ya lielo tuwale tampa. Makodi show de fintu umpapa. I feel like apa mlafu na vaneka. Insansa chali puefila mafika.
Nekusinga wale manani kawale mana chikundi chatu. Beta unisini kali kupema wikanjipaisha. Ukambenga wale manani ni uzenga watopa nani. Jeva beta piamo ni sasala nika wikanjipaisha. Beta unisini kali wikanjipaisha.
Yeah. Oh. What's your son? Anyway.
Kalu. Yeah. I miss the days, yama pillow fighting. Strong love, tamadi puama doubting. Apart for every silly thing you shouting. Respect yapa yapa you insulting. Fish if you are love to adinayo yaya. My sweet talk to adinayo, number yonse yaya. Mubeti ndieva neka love yonse fye kuwaya. Lonish if you remember love yes we are defy. Shinje banga nava senda dimbi vambi nava pampula. Wadichi kabidi la pale elwe nendi pamfula. Ne hopu ya ndi yari fiati niweka tantula. Geyu mfaneka kamti mapa na upandula.
Work.
Efo ya bafe bakamu Mpetango wanaka no muntu wa moya fetishinka mudida ene style. Bamusenda kwa bambipara pena chiri na mariketu waishu waka.
Love grows when it is retained. And don't just take love. Give it back.
Exclusive from CKMusicPromos.com.
Ikatapuwa.